abavunaanyizibwa ku byobulamu mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority babakanye n'enteekateeka ey'okukebera omusaayi ku buwaze eri bannannyini birabo by'emmere ssaako abatambuza ebyokulya bonna mu magombola gonna agakola ekibuga Kampala nga y'emu ku nteekateeka ey'okwongera okukuuma obuyonjo mu Kampala muno n'okutangira okusaasana kw'endwadde eziva mu kulya. Dr. Salazar Lwango akulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA ategeeza nti bannannyini birabo eby'emmere n'abakozi baabwe abagitambuza bonna bateekeddwa okukeberwa omusaayi ku buwaze era bonna baakuweebwa amabaluwa agakakasa obulamu bwabwe okuggyawo obulabe n'obuzibu obubaddewo.
Abafumba emmere balina okukeberebwa, bakeberera biki? Basooka bakebera physically okulaba enjala ziri zitya, enviiri, ne bakugamba engeri gy'okukwatamu enviiri, ne bakebera omusaayi, omusaayi tunoonyeza endwadde nga typhoid ne brucellosis n'endwadde endala. Ekyo bakikebera at least twice a year, nituyita medical fitness. Buli muntu akwata mu mmere alina okuba ne medical certificate. Tugikolera ku divisions ne ku City Hall Clinic. Food value yonna w'ogulira emmere, w'ogitambuliza, akamba ako kawaase, w'owaatidde, w'osavingidde, kati ekikwekweta ekyo kigenda maaso.
Dr. Zalwanga agambye nti bagenda kwekebejja n'ebifo byonna omutundirwa ebyokulya newafumbirwa emmere y'okutunda mu kibuga oluvannyuma n'okukizuula nti ebimu byateekebwa mu bizimbe omukolerwa emirimu songa ate ebirala bikyafu ekisusse era baakuddamu okubaga buto certificate ezikkiriza abantu okufumbira emmere mu kibuga Kampala.
Oba oyagala kukola restaurant tulina certificate gye tugaba. Iyo certificate eraga amazzi hand washing weri, toilet weziri, ate ziri ku mutindo space weri, w'ofumbira we wali walungi. Kakati bw'omala ekyo ekifo ky'okoleramu health inspector ayina okujja n'akiraba, atunulira bintu bingi, lighting emala, w'ogenda okuteeka amasigiri kubanga twagala nnyo amasigiri ne gabeera nga gali raised w'ogenda okufumbira kubanga kyangu nnyo omuntu osobola okuba ng'otambula n'okuwona bintu ne bikuyiikira mu corridors mu mola abantu mafumbira mu madala ona studio migugu yetise ono wa serving emere ebyenge bebiduka ebiyingira mu nva kakatubira mbula.
Dr. Zalwango era ategeeza nti oluvannyuma ebikwekweto bajja kugenda mu maaso nabyo nga abantu abagula ebyokulya ku makubo kube bebasinze okusibako bagenda kubeekenneenya nnyo kakasa nti buli ekikolebwa kya mutindo nnyo.
Twewali okumala gagula bintu, olugula muyembe ku kubo, ogula wase, omanyi waliwo efumitirizaako n'obuuza omukyalo ono atunda emiyembe bw'aba ayagala kweyamba, emiyembe agiteekawa? Ebikajjo bino babiterekawa? Ejo tuzze tutambula tusanze ebinanaasi, watermelon gye baterese mu ki? Mu myala. Tebalina fridge. Ate kati bannakampala twayiga kino infection kitegeeza olidde bubi, ate obubi obutali bufumbeko. Ffe tusibye abantu bano abatunda ffene ku kkubo kubanga ffe tubagulako abatunda ebikajjo. Omuntu atunda ebikajjo amaze wiiki namba tanaaba.